Grave Only Music.
Bambi batila, lesa takwaba. Bambi batila, lesa tatumfwa. Lelo nalishiba. Pali inetalala. Alintemusha. Vande alimfwila. Kalumbanye, lumbanye. Ishinalie. Takwa batite mwiko kuno kumse Bafwaye sansa mchalo chaluba Bafwaye mweo mchalo chakowela Mweva bumbile myulu nesonde Nalisango mweo muli mwe Takwa ba, takwa kabe Bambi abangante mwanga imwe Kalumbanye, lumbanye, ishinalie
Temuiko, la da da da.